alan tati lewru mars chuka chuka lal kala to modum hedaade heejuji amen din lende mangal modum fu mi calmini am sanni bismillah modum hedaade actuation amen nyalo hande o ne wondi do Ousmane Nyalibou Ousmane hon nyalir
kadi ta la alisis ana de selwan
alhamdulillah jettoji al nyalibou hon jogada sakara am le sambe kabaruji
arafi be yung anati dalaji le dewle ka ko sede hakilaji himbe arafi be yung wana e rewbe tan yurata be dirta famu le di kabaruji samba kulu to kuli koroto tariki humun tagalde hayre won ko tewden famu hande le tariki ko mbiyata ne rubrique portrait wonde halde hala neddo en keddoto to kuli koroto hawrude e suko jokkole goto nodde teddo tidjani boare andirteddo kara o suko jokkole muma an habo nyande fu fa wawan hore mudun pati fa wo do himbe en timiniran kabaruji haro jaldi halde hala ko wete cricket to sikasoto
mi puddiran kabaruji amen di halde hala bengu nyaliboli di hunde tidun san hakkone himbe bamodir
non jati alisis a wofa fe kabar mudun ana tampini himbe yogabe san le dewle mu ben ka ko sede hakkilaji himbe yogabe rafi bengu wana e rewbe tan tidala mudun ana yura e worbe do fa bejir eden fam anni ko salisi sugo hebini en ko andimbe kabar mudun kali do faccitango mumin sende bo umar way gallo
ne furula wadi ana kuri dubi sappo joni batte komi beinai do tidala mawdo hakkune an e jonsudu an sato o jabata fe hokkude kancho gusoma mi e inni ko dum belda kambarmu yogabe ana mina jati misal do beinude
kado yo hala suka debbo goto mumin kawri mo hebay beengu samatino halirtino tan ad andi yo mo tampuda sanni irin torri mo nyaloma hande o mo jogi sugulla modo duddo ko wala beengu kado e tawede fu dogotoro en be kolliti wide so debbo hebay biddo ana wayi tawede le debbo ana wayi tawede le gorum docteur Saka Sisawo o dogotoro andan rewbe
chez les femmes
he dirawbe idum wawi latade nyaw lowol koyde bangal worbe idum wawi latade batte geeti biddo hewa li terde mabbe yorgol drogue ngaji kany cigarette ngaji dun ana wawi latade sababu simbimbinde
souvent des facteurs
o do gynécologue hali dati kandi nangete
on propose
ndanda rewbe hamidi e nyama nyamduji chenudi sukabe be nyaw uji kibbe e konandi mun anay mun ana hani e chawre duno no wodi himbele ngatana hakile duno nyaw wure li dane satu fu no lirdo anji undu ana wawi latade sababu hadude gorko hebude
bingi
bedo andambe kabaru cellal beedi le hendu wide ko wakkati fu jomu wultinte wala beengu ko irum beeda torudi dun sanne israab mudum kanye batti be dun kani wattande dun hakile no kani fabirade jomun
ono mbawi tottude hakilaji modon fu do kabaruji do hello am Facebook na do compte Twitter nyali bulle le region nara rafinde na ko okuteji mudum ana mondi matel to sanne do golleji sukab jokolbe
e non jaddi woni ko mimsi sukab jokolbe ardo en wombe le o region be sukab jokolbe ana kolliti wide eden wada tidallaji bangal golleji nedda ko kebal fa yottaade fina tawa le wattu chakitidi de sabe rafinde na go nen e wi mabbe dun an lato sabab fa yogabe mabbe nja le gelle godde dun sabe be dart e lam o fiya dabreji yalande na gon hebe le o region e malidu fu e mangal mudon ke e Modibo Keita wi kanko wonno horejo conseil local jeunesse nara
si les activités économiques
ko buri hewde e golleji region o fu le ngalure nde woni nyaloma handen o kambe sukabe jokkolbe wonbe le kreduji di e fusobe golla wajib sinabe joppo nokkuli mabbe be ngarta le ngalure nde sabde nokkuli mabbe de be bawa gollude le mudun dun ne an sakko ko nayri bangal e yurwere nokkusanne wotto jono ko hewe sukabe jokkolbe an gonde yoppude region an gonde yarde nokkule godde an ton do bayi hebude ngurdam lobbam fa pa boko nayri bangal sekira mudu en yellan keba challa
porte en appui aux parents
mi ko tan sika so nyali wuli fami kala to bahala labal chudi ecology di wakati no gonda li sene hudu wonno golle ko gattan to mo
he alisi se jokkari wadde efface table no wirete ni golle ji ko di kay himbe na gadanno en no le chudi le ko di kay na anda won golle yoga be rewbe gatta golle yoga du sukabe worbe gatta to sika so to labala chudi le kol suudi le kol fu no wadirta kri san da ko hebinen do faccitanga Mamadou Sama Seku
cendam na jogi nafa sanne bangal yirwere jangnirre so hakkilo skabe lokko yogabe cendam yokkabaru jangobe bobbe kay holiti ardibe jangnirre kani hinade dum
seban
wana minen no rewbe woni kertena do wule nokko o minen sukabe rewbe woni kumani be wutare nokko o worbe kany em soccham tablo
tablo adama traware yu sanseto lycée nokko o holti wide halfine odo golle sukabe ju yalla be jangne dental golle
chak etablo
chuudi le college fu ana jogi sariyaji mudum do amen do minen sukabe jangobe je wadde golle majjum sabe dum latto sababu hukudebe ko be ngada
magan jawara yu sanser lycée goddo o beedi wide kabaru chanam hani jati halfnede sukabe lekuy christian da ko be dum sujuta mani gilla sigaso
do nawta yawtere amen mini mag nyalbuli yawtere amen mini mag nyaloma hande o mi kalam hala lamu arandejo leedi mali
woni ko wete premiere republica di mali yodum lamu modibo keita horejo leedi mali arande e o lamu ana fawino do rendi yankaku fabe dore den famu kedden mumin sende bo e umar waygalo
republica leedi mali arando jo inama tiagal fusugolo federation leedi mali hitane 1960 e wi modibo keita andudo tariki yo on wattu sudan français latike republica di Mali nayedo du parti socialisme
se sont réunis
le 2 septembre 1960 Mali hemti dima ko mudu modugo kita adila made leedi de mojju ni parti socialisme
et oui Amidou Tunkara janginowo e lugato do ande regime Modibo Keita ana fawino do nuyde sariyanay
yaveli gouvernement
kenede ana pecha gouvernement wodi assemblée nationale ana wodi cour de justice ana wodi kanyi fa yotto yo joko president o
la vice-présidence.
Et oui, Andoud Otariki, Modibo Keita, régime socialiste, Sami, Batte, Titalaji Politikaku, Kanyikebe. Yo un latike sababu, Saminde, Hitane, 1968, Lamu Modibo Keita e juude leitna Moussa Traoré
le pays traversait une situation
chakal ko tiida laaji mata leedi ndi ko nayri bangal pelle politique tani 1960 tiida laaji nayri bangal kebe ko nande mudum fu mata mam den suka be bayliti Modibo Keita parti socialisme den
timiste donc a chuté
en don wiide didi lewru juin hitane 1974 lami do Moussa Traoré joini nuigal sariya kesso yoko uri yimbele chapande jenayon e jenayon do temedere jabi dun be gonda e lamu kay koliti metti mabbe do majjun
le portrait am nyalom hande o nyale buli mi kotiram kuli koro famin jido yato suka jokol goto lojaado gundudo wadde ko waifu yalla heba daranade hore mudum
e non jati alisis o suka jokol ana noddire tidian boare o ma anditire kara o mumo non ka dun fu tawede o ma habo yalla o ma wawan hore makko anni ko nelado meden kertado yade kuli koro jurete kuli bali hebeni do faccitan umar waygalo e mumin sendebo
o tinni do sanne o neddo jon tibara ko do kara yo mo neddo lojaado ka dum fu haday mo gollude golle makko o mo hebo do koni arsuku makko o ciudawle o do nokke dem ko mo sifido hen do ko noddirte do Boubacar Traoré patron makko kiddo sifido hen
menajit nangi mo gila usuka sarabe ngadi bawde mabbe bangal sawrugol makko yalla pati o heddironin o ekintinike wande ngodo golle
le o do golle kanko kara o wadi suudu makko taydi do mo jogi tiida laaji fu
gele ya bari ba
ke anali gollende hono yimbe hewbe leedi ndi famata mumo en dum sabi o yettiraka windude ciogu kalisi golle makko na dum ndartu je faaba yimbele be famata dum yalla be famina solo
do gollidita be dum bi ana koli golle makko no wori sanne wattu juno mo haaja yimbele juin an yaji lobbitino paabo mo le hello tariki am nyalo mo hande o do mi kento kuli koro fa mi kala tom hal hayre mi noddirta samba kulu
dum hayre wande to kuli koro to fay se tawa nyana kulu buri ande de samba kulu ana hala hala gorko goto noddirte do samba o mangal pade wonno illa wattu lamo tuba kube ende won ko holta wede jinnaji banto nab mo le nde hayre tagal ko fufi ko noddirte claro wattu do noddanno bandira mako fa be kawrita fa be dure den famu e o tariki den abdullahi fanyon jara andirteɗo Zegué kawino Horadio Don Sankoɓe wonɓe Kulikoro.
Samakulu ɗum waɗi wakkande tubakuɓe gonno le nokku o, wiyama fati hunde fuufeɗon nden kanko o fuufi, saabu de yimɓe woɓɓeam toon a tawan yiɗ ittude koro sanne. Wakkande mo fuufi nde nden tubakuɓe nanguimo, so naɓimo faali hayre to kanko e kaɓorɗe makko e kaaki ko jogui fur. Samakulu kañe e ñanakulu walda, Samakulu yiide ɗum yaafa sina ɓattoɗa. Samakulu e ñanakulu ne ana goɗɗidiri, kowoni hakkude muɗana ɓaɗo kilo
goto.
Ɗum nawata e mbilki sambe caldi. Le basket worɓe ñaali buuli leydi Mali ana andi hoɓe heɓodirta e le pool A le éliminatoire afro basket 2025.
Non jaatiɗe leyɗi woni Mozambique, Soudan du Sud e RD Congo. Wattu joni o FIBA hollita yi tafon kay leydi kandi bisminde nde yambere.
Jonka mi kalam haala haro calɗi mo anda ka sanne leydi amendi.
Non jaati yuɗuma cricket yuɗuma piɗe guɓe ɗiɗi memodirta guɓal fa tawan fiyoɓe sappo e go'o mon fu ana jogi balare muɗum e ko mbiyata battu muɗum na eɗon wonde heɓude sembe wattu joni o to Sigasso to. Ɗum saabi jaati yewtere jaati hakkunde cuuɗi l'école ana wonde wadde le ngallude nodden cité de Kenedougou, ka ɗum darnete le lewru korka ndu fanda muɗum e wi huncini mbeɗon hoore yo yirwinde ngo haro calɗi équipe ngaji capantati e tati région o kawri e nde yambere. Fa ɓeydore eɗen faam keɗen ko Seydou Diamou Tene kanko no secrétaire général ligue régional cricket Sigasso wi.
Jom ko yo kawrtal tatoɓa kawrtal arande wangal équipe may tati wonno hen, kawrtal ɗiɗo ɓangal waɗi kañum ndu hitani hikka équipe may capantati e ɗiɗi woni kawroɓe hen. Fana muɗum yo yerwinde oɗo mbilki sembe calɗi cricket o yo mbilki sembe calɗi gatteɗo sanne ruunde Asie kañe nokkule kewɗe goɗɗe hono ruunde Afrique, fay so ɗomka o andaka sanne ɓuuri fu heddere leyɗe gonnoɓe e wi tubakoɓe. Ñaali ɓuuri miɗo mila jonka ɗo mi kaddite kabaruji amen ɗi ala hande ɗum.
E noon jaade alisiɗo kaddude kabaruji ɗi jowti sakira meɗen heɗi ɓen ɗo tawa le Mali fo e mangal muɗum kedde heɗade yewtiriji ɗi gon jokkinan.